aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ee State of the Union Address oo sanadkan uu kaga hadlay xilli dagaalka uu ka jiro Yurub isla markaasina Mareykanku uusan weli ku guuleysan sidoo kale la dagaalanka xanuunka COVID-19ka wariyaha VOA ee Maxamed Cabdisandeer oo studiyaha ugula sugan ayaa hadaba isha ku hayay khudbadaasi iyo waxyaabihii ugu waaweynaa Maxamed
mahadsanid zahra khudbadda ayaa bilaabatay 9:00 fiidnimo xilliga Washington oo hadda laga joogo saacad iyo 35 daqiiqadood goor dhaweyna soo gabagabowday khudbaddan oo ah tiisii u horeysay ayaa imanaysa xilli ra'yi ururin dadka laga qaaday ay meeshii u hooseysay taagan tahay marka laga hadlayo sida uu la tacaalay dalka ruushka oo hadda weerar kula jira dalka ukraine oo taageero ka helay wadamada reer galbeedka oo maraykanku hormuud ka yahay madaxweyne Biden ayaa khudbadiisa ku bilaabay hadalka xanuunka COVID-19 wuxuu yiri sanadkii hore waxaa khudbadii xaaladda waddanka ee State of the Union naga baajiyey xanuunka COVID-19 hase yeeshee sanadkan waan wada joognaa intaas kadib ayuu isla markiiba gudagalay ka hadalka dagaalka ruushka ku qaaday dalka dariska ah ee Ukraine
6 days ago Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world thinking he could make it bend
waxa uu yidhi lix maalmood ka hor madaxweynaha ruushka Vladimir Putin waxa uu doonaa inuu ruxo aasaaska dunida xorta ah isagoo filay inuu u loodin karo wadiiqooyinkiisa cabsida leh hase yeeshee si xun buu waxu xisaabiyey waxa uu maleeyay in Ukraine uu dulmari karo dunidana ay u jabayso arrintaas ka duwan waxa uu la kulmay derbi xoog badan oo aanu weligii maleysanaynin waxa uu la kulmay dadka reer Ukraine madaxweyne Biden ayaa markaas kadib soo dhaweeyey danjiraha Ukraine ee Mareykanka oo qof dumar ah taasoo ag fadhiday xaaskiisa Dr. Jill Biden taariikhdu waxayna bartay 10-ka ah markii dictatoriska aan lagula xisaabtamin xadgudubyadooda qalalasa dheeraada ayay abuuraan ayuu yiri Biden wayna sii wadayaan markaas ayaa kharashka Amerika iyo dunida kale bixisaaba oo kor u sii kacay waana sababta loo abuuray gaashaanbuurta NATO si ay u ilaaliso nabadda iyo xasiloonida Yurub kadib dagaalkii labaad ee adduunka.
The United States is a member along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters.
Mareykanku waa xubin ka tirsan ururka NATO ay ku weheliyaan 29 waddan oo kale. waxa uu yiri weerarkii u dambeeyay Putin ku qaaday Ukraine waxa uu ahaa mid uu sii qorsheeyay isaga oo laga cadhaysiinin waxa uu diiday dagaalo amaanadda la xiriira oo dhinaca diblomaasiyadda ah Putin ayaa isku dayay inuu NATO qaybiyo oo uu Mareykankana kala qaybiyo hase yeeshee waanu diidnay waxa uu yiri xanuun badan ayaan ku abuurnay Russia waxaanan caawinay dadka reer Ukraine
Putin is now isolated from the world more than he has ever been Together.
Putin hadda waa go'doon si ka badan si kasta oo hore annaga oo la shaqeynayna xulafadeena waxaan hadda dhaqan gelinaynaa cunaqabateyn dhaqaale oo xoog badan waxaan bangiyada ugu waaweyn ruushka ku goynaynaa hanaanka maaliyadda ee caalamka cunaqabateyn xoog badan ayaan sidoo kale dul saareynaa ragga lacagta leh ee ruushka waa idin soo soconaa oo aan idinka cunaqabateyn doonaa dhammaan wax walba ayuu yiri mar uu ka hadlayay taageerada Ukraine waxa uu yiri
We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine and will continue to aid Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering.
Waxaan Ukraine siinaynaa lacag ka badan $1 billion taasoo ah taageero toos ah. Waan sii wadaynaa gargaarka dadka reer Ukraine xilli ay dalkooda difaacayaan. Waxaan ka caawinaynaa in dhibta haysata aan ka khafifino. Biden ayaa yiri ciidankeenu kuma jiraan dagaalka Ukraine sida ruushku ku andacoonayo laakiin waxaan taageereynaa xubnaha NATO inkastoo laga yaabo in Putin uu guulo ka keeno furimaha dagaalka laakiin kharash badan ayaa ugu kacaya xilliga fog ayuu yiri mar uu ka hadlayay hoos u dhaca ku iman kara tamarta adduunka ayaa waxa uu yiri
Tonight I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world
caawa waxaan ku dhawaaqayaa in Mareykanku wada shaqeyn la yeeshay 30 dal oo kale si ay u soo fasaxaan 60 milyan oo barmiil oo shidaalka kaydka ah waxa uu yiri Amerika ayaa hormuud ka noqonaysa dadaalkan 30 milyan oo barmiil ayaan soo fasaxnay kaydkeena istaraatiijiga ah diyaar ayaan u nahay inaan sii kordhino haddii loo baahdo dhinaca kale madaxweyne Biden ayaa ka hadlay qiimaha sare ee cuntada waa sababta aan u keenay qorshaha badbaadada Maraykanka amaba American Rescue Plan ayuu yidhi. Qodobkaas uu madaxweynuhu ka hadlayay ayaa dareen kala duwan ay ka bixiyeen xubnaha labada xisbi, iyadoo jamhuuriguna ay ku ooriyeen halka dimuqraadiguna ay u sacbiyeen. Waxa uu ka hadlay in dhaqaaluhu uu wanaagsan yahay.
As I did 4 days ago, I've nominated the Circuit Court of Appeals Ketanji Brown Jackson, one of our nation's top legal minds.
Madaxweynaha ayaa sidaad maqlayseen ka hadlay xubin uu dhowaan 4 maalmood ka hor qiyaastii u magacaabay maxkamadda sare ee Maraykanka, taasoo ah haweeney bulshada madow ee Maraykanka soo jeeda laguna magacaabo Ketanji Brown. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay xanuunka COVID-19 iyo sida uu saameeyey nolosha dadka Maraykanka. Waxa uu yiri muddo 2 sano ka badan COVID-19 waxa uu raad ku yeeshay go'aan kasta oo nolosheena la xiriira iyo nolosha dalkeenna. Waxa uu yiri waan ogahay inaan daalannahay oo aan caraysannahay oo aan khaatiyan taagannahay, laakiin dadaalada aan samaynay, adkaysigiina iyo adeegyada aan haysanno caawa waxaan odhan karaa horay ayaanu soconnaa, nolol caadiya ayaanu ku soo noqonaynaa, waxaan gaarnay heerkii u hooseeyey ee fiditaanka xanuunkan. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay ciidamada booliiska iyo muhiimadda ay u leeyihiin nabadgelyada bulshada. Waxa uu sheegay in qorshihiisa American Rescue Plan uu ku daray dhaqaale lagu tababaro booliiska. Waxa uu diiday baaqiyada sheegaya in booliiska lacagta laga gooyo. Waxa uu yiri tababar wanaagsan ayaa xalin kara dhibaatada ka dhalata wada shaqaynta booliiska iyo bulshooyinka. Zara,
waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan oo noo soo koobayay qodobadii ugu waaweynaa ama ugu muhiimsanaa khudbadii madaxweynaha. Haddaba waxaa